madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in dowladdiisu ay riixayso xal lagu gaaro bannaanka maxkamadda caalamiga ah oo kiiskan dhegaysanaysa 4 bisha Novembar ee soo socota. waxa uu sheegay in dalkiisu ay ka go'an tahay in xal waafi ah uu u helo muranka kala dhexeeya soomaaliya, kaasoo mugdi xoogan geliyay xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi ee labadan waddan ee dariska ah.
My administration continues to reach out to the Federal Republic of Somalia in an effort to find an amicable and sustainable solution to the maritime boundary disputes between us.
Maamulkaygu wali waxa uu sii wadaa dadaal ku aadan inuu kala hadlo dowladda federaalka ee Soomaaliya sidii xal walaalnimo loogu heli lahaa muranka dhinaca xuduudda badda ee inaga dhexeeya.
Uhuru waxa uu sheegay in maamulkiisu uu soo dhaweynayo baaqii golaha ammaanka ee Midowga Afrika ee bartamihii bishan ee ahaa in labada waddan ay murankooda ku xalistaan wadaxaajood.
I welcome the decision of the African Union Peace and Security Council of the 3rd September 2019 that urges both parties to engage.
Waxaan soo dhaweynayaa go'aankii golaha ammaanka ee Midowga Afrika ay gaareen 3-dii bishan ee sanadkan 2019, kaasoo ku booriyay labada dhinac inay arrinta ka wada hadlaan.
Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dadaalkoodu uusan ahayn mid cidla, laakiin ay ogyihiin in axdiga qaramada midoobay uu door bidayo in wadaxaajood lagu xalliyo muranada u dhexeeya wadamada.
The UN Charter privileges the use of negotiation as the most preferred mechanism for settlement of disputes. It is in this normative framework that Kenya calls for the resolution of this dispute through negotiation.
Axdiga qaramada midoobay waxa uu ahmiyad siinayaa adeegsiga wadaxaajoodka marka ay timaado siyaabaha kala duwan ee muranada loo xalliyo. Sidaas daraaddeed, baaqa Kenya waa in wadaxaajood wax lagu dhammeeyo.
Mr. Kenyatta ayaa sheegay inuu ku rajo wayahay in dadaalkoodu uu miro dhalo.
And we remain hopeful that the federal government of Somalia will be amenable and committed to the search for a mutually acceptable.
Waxaan aad ugu rajaynahay in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay noqoto mid u dabacsan oo ay ka go'an tahay raadinta xal labada wadanba ay aqbali karaan oo murankan laga gaaro.
Hadalka Mr. Kenyatta ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii ay magaalada New York ay ku kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kulanka oo uu fududeeyay madaxweynaha Masar Cabdul Fattaah Al-Sisi oo hadda haya xilka gudoomiyaha Midowga Afrika. ayay madaxtooyada Soomaaliya sheegtay in la isku raacay in xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya lagu soo celiyo heerkii uu taagnaa bishii Febraayo ee sanadkan, lana qaado tallaabooyin diblomaasiyadeed oo lagu dhisayo kalsoonida labada dowladood iyo shacabka.